mengi, nilishaka nikatafakari, ila moyo nao una nafasi. Kujutia nafsi naogopa, nisije nikajipa maradhi mwishowe nikafa. Mama uzito penzi lako ulionipa, nitajuta pale pindi ukisema tosha. Naogopa tantoro, tantosho, ndo nasema no. Kisha nipa alkoho, wezio, sijiwezi nalia.
Meli ya Titanike au japata Samsoni chokisa chake, kuku mwenye kideli kafana kifafa chake. Mapenzi ni punda, shukurani ni mateke. Kila dakika napo kutapita huyu kajinyonga, yule anakata nyonga.
Unaogopa utantoro, watantosho, ndo nasema no. Mama, 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 mama. Nipa alcohol,